zone, this is so
central.
Yeah, bro, flick a tune, my nigga.
Tell you,
I just got some comfort lifestyle. Maloon, yeah. Akijana mwenye msuli, weni tone la manina. Ukifanka zake mola, asha semaga madi. Doto unazoota, unatamani fulfill. Hila ujipigani, unajichiti, so real. Wengine walipenda shule la ada ilikuwa mchongo. Na walo kwenda shule wakadunda, nekta kigongo. Walo ufaulu, kuja tumtani hamna michongo. Chawa nenda kama kipofu, tajiri chongo. Kupata riski romko noni, utashika adi upindi. Chakonza familia, bora washibe wewe usile. Wakati unajizuia vingine vya ndani usile. Ujui mkeo ni mzoefu kwenda kinyume na maumbile. Asha kumsi matusu watu wana hofu kusikia kila nafsi taunjia umauti. Kwenye maisha uneza stack kisa watu na wapenda. Hivyo unabidi mtengane ili wafike unapokwenda. Read again.
Wakipotea na ndozi na anzala wama. Wakipotea wafiki maskani bana. Wachawi watolewa tunawaona mchana. Na
napata madini ya waze kwenye vibanda vya kahawa. Kusu Dr. Bashiru na sabaya kukosa power. Napo skio na viongozi wa dini wanipe dawa. Kusu chanjo ya uviko 19 twende sawa. From the street ambako few people are educated. Kusu social welfare tuko discriminated. Hakuna chappy new year wala happy belated. Ili kufanikiwa ubongo uwe marinated. Now my con real is back, real life vat. Mafunzo tamathali za semi mazengo on map. Mechoka kwa nyuma kivuli sa Dodoma on tap. Yule kijana local wana rap. He's so smart, and that's why swezi kuacha kazi kisa demu. Wakati nkenda kwenye kazi siko si demu. Kama nkitaka ila respect kwanza kabla ya fame. Dolo weka mbele na kweka respect on my name, my nigga.
Wakipotea na ndozi na anzala wama. Wakipotea wafiki maskani bana. Wachawi watolewa tunawaona mchana.
Take five now. Take five now.